singa kankuweereze kankuyimbire mukama gwa singa kankuweereze nengera ebinyonyi ku ttale gwabiwa emmere nengera abato obakuza ne batambula ng'oli wa kisa ng'oli wa ddala gwali mu buli kimwe kyange tewenkanika oli wa manyi byokola Wasinga kankuweereze kankuyimbire mukama wasinga kankuweereze
ngezezaako bingi nebirema nenfubane nabyo nebikona nanziraawo nenekubagiza nenkolima
komatekikoma
ng'oli wa kisa ng'oli wa ddala zinkwewadde kankuyimbire mukama gwa singa kankuweereze kankuyimbire mukama gwa singa
To serve you, Lord, is my decision. Birala na bireka kwe solution. Okuweleza chimanyi guba mkisaje.
Lord, I love you.
I love you
more than anything. Erangani nawe. Kulichange chikolaje.
Ngoli
wa chisaje.
Singa,
yeah.